Madhabahu yako Mungu, na mwili wangu ni hekalu lako Roho. Moyo wangu ni madhabahu yako Mungu, na mwili wangu mimi ni hekalu lako Roho. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Tuimbe sote, moyo wangu. Tena moyo wangu,
moyo wangu ni madhabahu yako Mungu.
Mwili wangu huu,
mwili wangu ni hekalu lako Roho.
Moyo wangu huu,
haleluya, nikurudishie utukufu.
Sema tena, moyo wangu huu,
moyo wangu,
haleluya. Kama ukimaanisha, sema moyo wangu huu
ni madhabahu yako Mungu.
Mwili wangu huu,
mwili wangu ni hekalu lako Roho.
Umeniumba mimi,
umeniumba mimi, nikurudishie utukufu.
Sikia sasa, nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana, roho, akili na mwili wangu nakutolea Bwana. Nasema ndio, ninakupa uzima wangu Yawe, roho, akili yangu hata na mwili Baba nakutolea, nakutolea wewe. Nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho, akili na mwili wangu,
roho, akili, mwili wangu nakutolea Bwana.
Sema tena, nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu
I'm
yako tuji. You have a ministry in you. You have something. You have a call, you have a purpose that God has given you. Every seven deal, we take a little strength in your life. We know that you're not, we're to Kubali Kwanza.
Yesu.
Nasema ndio.